Westsidemusicblog.net.
Matatu, bali mumutu nga shampoo. Bafuna mbapase movie inangu. Bafuna ni bapase na part 2. Akutindi nozi change this. Muzao na timu nyesh. Nanga eva kondio da panji bonze. Titende ula tenti fake fresh. Hazakangi wa kontolola. Na madamu waki apani solola. Na mwana bakangi wa longo sola. Kaya na chamene chima wakola. Ambuye na papa tampase ni patience. Noti na mandingo bati patience. Yole kere labantu bapa kama nda wafoka manine chi. Wulu in kali ni dibe
mama kama beba puna pali neo
kali ni dibe
mama kama pali bajana ganeo
kali ni dibe
mama kama mama kuno tokeneza
kali ni dibe
bosa nyama
kali ni dibe
bosa nyama
kali ni dibe
mama kama beba puna pali neo
kali ni dibe
mama kama pali bajana ganeo
kali ni dibe
mama kama pali bot now moyo
kali ni dibe
Kutia
kidi wa kweve nevu Niziba napadwa na fave Kukamba niziba bakamba bawene niyo pani Jesus save Kolobo ni pakwanja monga chapeka walala pakwanja Sunga ni jachinge no Niziba vama funo kweza fumu Bati fumu ili na fumu yake no wanda wakonka flow
I just wanna live my life drama free Tap to the bottom like it's dungaree Ponzi ni chita ni chitira banana My wow tell me how it's so hard to see
Na papa ata sinifuna kutine mukani didide Mukama vokamba mukani tapire Ni mane na love kwa sida Nini monga newspaper ya muchi Chinese
Kani nidipe Mama kama beba puna pali neo
Kali nidipe
Mama kama pali bajana ganeo
Kali nidipe
Mama kama mama puno tokeneza
Kali nidipe
Bosa nyama
Kali nidipe
Bosa nyama
Kali nidipe
Mama kama beba puna pali neo
Kali nidipe
Mama kama pali bajana ganeo
Kali nidipe
Mama kama pali bote na umoyo
Kali nidipe
Bosa nyama
Downloaded from blog.net.